J.
We burn like fire.
Yeah. Lelo, mukama lukede, eno, yesala yange, mukama jenkulembeza. Inze, zukusebu kete, simanyivye na ise muchido. Sazamu, emirate vinta wankanya, ebimazeke mirembe na bulichimu, mukame chimpitirideko, sabo chikakanye. Eno yesala, ona sasira, nze simanyi sala, na eno yesala, chemba kukulumiza. Eno yesala, ona sasira, nze simanyi sala, na eno yesala, chemba kukulumiza.
Mukama, waliwo abakola endagaano basikola ne sitani tata nsazaamu endagaano gwe watugamba tedi kyakulwanyisa gyoli ekinalaba omukisa muwera buli lulimi mukama olusingiza emisango
eno yesala eno yesala ona nsasira nze simanyi sala na eno yesala chemba kukulumiza eno yesala ona nsasira nze simanyi sala na eno yesala chemba kukulumiza
mpulira obukuba ekiro nga butonya saba ebizibu byange mukama mwe biba biyita mukisa mukisa gwensaba eri famire yange n'emikwano gyange
lisiza musala eno yesala eno yesala ona nsasira nze simanyi sala na eno yesala chemba kukulumiza eno yesala ona nsasira nze simanyi sala na eno yesala chemba kukulumiza
ababadde banwanisa nga sibamanyi sabo bakakanye banabbi abo bulimba mukama otukyusize ngamu sabo ndago mutufu ab'emitima egy'ekitujju nabo bakwatengako kuba balina abaana ne mu mikwano gyange mukama onkyusize ngamu namo mulimu emikyamu sabo mpe obukuumi buli kyenkola ne lopapulo muwa obukuumi
lisiza musala eno yesala eno yesala ona nsasira nze simanyi sala na eno yesala chemba kukulumiza
lero mukama lukede eno yesala yange mukama jenkulembeza nze nzukusebu kete simanyi bye nayise muchiro sazamu emirate vinta wankanya ebimazeke mirembe na bulichimu mukama chimpitirideko sabo chikakanye